Engeri jokola mwebintu njeunya ochusitsa lukero range ndisula mpya ebibadde bisomebwa abantu obisangudde laba onsize kalanja kalala Okuva mu buto bwange kulabye ng'olungi ebiro Olungi ebiro Mukama olungi ebiro Kulabye nze ng'olungi ebiro Wanoonya nze alitagasa Okuva mu buto bwange kulabye ng'olungi ebiro Olungi ebiro Mukama olungi ebiro Kulabye nze ng'olungi ebiro